kiza kapeza mundi ungaiwe awe chai pakiza kapeza uso changaiwe
Tate watu mulale muchi wote. Timikonda, timikonda, sikolose la Zambia Dalila. La Zambia Dali Laise Dinalina Pambo Kaunda Wose Vana Mwalira Kunali Chiluwa Mwana Waza Lupia Banda Sata